joyi yamde ne jaɓɓori min taji capanɗe tati Ayuba Mustapha wonno dow massinaji kibaruji moɗe fulfilde dow dande studio kalango min Omar Hamad Diangan taw nani ko e majji tawna gayani mbiyanimɓe jeɗɗo kamɓe woni ko mayi nder jemma hanki o nder ngulu hite ngu andaka fuu ko woni sababu muɗum on nana ko directeur kawjiɗo filla soggueji pipa mo gaya on fammini dow majjum ɗo nder Niger ko ɓurta lekkoloji ujunere e keme jeetati kamɓe godi to sukaɓe lekkoliɓe ñamminirte ɗi lekkoloji ɗi no keɓa nder ñalawma kile ɗiɗi waɗande ɓe ñamdu gam ɓe tokkito jandeji mabɓe yewtere meɗen pindina hande yatana to enda gada fama ley département Ader Bisnat région Agadez nokkure latinde duuɓi majjum ni ko guiye daba biyeteɗo dinosaur yiyata kode jamirte moɗon mbiyen nimɓe jeɗɗo kamɓe woni ko mayi hankin ley ngulu hite tona gaya caggal nde ɓaade gon hoƴƴuno hite yeruno soggueji pipa mbiri ɗum anda ka fuu sababu ngu ngulu hite capitaine Gero Mahamadou mawɗo soggueji pipa département gaya nani ko fammini Fadel Alou keɓɗo lamdademo
par yande sappo e go jamma yade sappo e go e mintaji capan tati wonno ko ɗum noddani min ngulu suudu gon himɓe jeɗɗo tawano de suuduɓe fuu ɓe maayi kamɓe mayiɓe to konna jowɓe kay fuu koreji gooti ɗi noon e gollo gooto e goɗɗo garnoɗo fa faaboɓe goɗon kandu maayi le majjum curki maaweke e nokkuru nde fuu humiɓe ɓe fuu ɓe mayiri noon yo kadi min garno fa min paabo nde min tawi yiite nangi hono suudu dammugaru mawndu enɗa fuu wala fuu no natoro gadenda ndu suudu ndun no omba no fala nden noon fewi ɗum ɗon nako min keli ɗum ɗon komin keɓi ɓe jottowi kasen nan kamɓe mayɓe ɓe fuu ɓe gona le cuuɗi tati nande suudu fuudu konnan kasen no omba no fala kawa no kila ɗum du fa hande suudu fuu ɗu min jotti sey min pusa maɓɓo go min pirta komin keɓi ɓe jotto e
himɓe accidi et en même temps secouru la victime qui est à l'intérieur
nemɓe nayo kam mayi ko heewi mbarmi ɗum woni dimma bononde laawol loore gangol nder jemma hankin warde suman on hakkunde belle yara e ñamey ɗum do no loore noon ko ƴanimɓe ummoy ka to enɗan belle yara warde ñamey yehi fottoyi e loore a makka ko ƴuka guineji kiloji muɗum nogayi wurtorde belle yara warde to enɗan yerno min keɓiri habaru on ley Niger mbiyen lekkoloji ujunere e keme jeetati e joyi kamɓen woodi to sukaɓe lekkoliɓe keɓata ñamminerde ɗi do lekkoloji no keɓa nder ñalawma waɗande sukaɓe ɓen kile ɗiɗi nema ɗum du kota tawe ɓe tokkitake he jandeji maɓɓe noni hande subako ɗum maɓɓitiɗo hawride gam hawrude jawdi ko wallata ɗi jangirɗe lekkoloji Lawali Abdou kawjiɗo filla hawsu ɗe jangirɗe nani ko wi Ali Tajisir Ahmed
on n'a pas besoin aujourd'hui
wala handen ko ɗum holla nafa ko wawi heɓede dow fi ñamirɗe gattelle lekkoliji ɗi enna Allah e janggoɓe keɓa jooɗo nokku goto janga jonde mabɓe nokku goto no walla ɓe ɓe keɓa ande sanne ele jande mabɓe ndeɓe gattode enɗam nende batte momin gaɗo o min gaɗa e naɗnani gam batte Allah emin kawra kerol himɓe laatiɓe waddoɓe ballagam dow filla ko darto jande ya yesso fuu gam batte min kawra min daara noyi wadde ko tawe ɗum heɓanama hono yaadu yesso nenne joddal ngal waɗi min noddi kerol walloɓe dukonnam fuu e dow fi jande ɓe ɗowta gomnanti ɓe ɗowta ministére nden du e dow ñamirɗe gonɗe le lekkoliji ɗi enɗam min miccintina himɓe fuu tawaɓe e le fi ballaga jande nde ñamirɗe le lekkoliji ɗi enɗa hun noon ko laati ele ley duniat to enɗa e hoore mon ko ɗum haala fa tirsinama leydi fuu duro waɗa ɗum fa woɗa
soit amélioré dans les différents pays
ille capanɗe tati lewru novembre bittiɗo warde goho lewru décembre noon ɗo nder ñamey ɗum fuɗɗi ekkintinal hokkoɓe habaruji kamɓe e fande hokkoɓe habaruji dow internet noon dow filla golleji hirñereji gaɗanteɗi gorko e debbo nder lawol balɗe sappo e jeegon ko pelle rewɓe goni e wadde golleji gam durwididde e ɗi golleji hirñereji gatteɗi ɗum duno fedde hokkoɓe habaruji dow filla laaɓal e ndiyan lobban jarteɗan mbitene régia kan sigili ɗum Zeynabou Abdou yewtidi e hokkoɓe habaruji woɓɓe famminirɓe hanoni
mi faami kulle kewɗe har ko darta torra ka himɓe gonano kolle e golle kokkol habaruji e golleji gonaɗe no gaɗe dow internet
mi hokkowo habaruji dow internet mi gaɗowo dow yewtereji mi heɓi andal kewɗo gaɗol gacce dow golleji hirñereji gaɗanteɗi worɓe e rewɓe Allah e golleji ko balɗe sappo e jeego o min kollama balla kammin kaani waddugo gam faddugo fi bonɗo o mi heɓi dow andal dow keɓol ñeñal dow fi kokkol habaru
min golle kokkol habaruuji kadam mi hebi annal sanne do kulle de mi anna misali wadude filla torraji ko himbe gonano kolle illa balde sappo e jeego o jottaaki ko do ittani torraji ko himbe gonano kolle
parler de la violence
sai koten to andande region do so do ganduuci le commune matankare to rewbe kebi ekkintinede do filla wonji teggol kulle e labal hano kulle de nawtartake fa non fo Zainabu Hamani ardi do fedde wietende ONG Agro Focus nani ko famini bandi min Aliyo Bawa
taronda ya ko hawri min do ni woni gam beydango rewbe andal do fi awdiri no be golli ditta he awdiri din no wodiri be keba barke mun do he no be kebirta lawol yaru godum der lubi be chonnowa gam handen huni fu ko awete no handi wayle kulle bayle tedi no wonno hokke sembe kasen himbe nawtortobe e nyaman deji dudal mabbe fu be pamadu fadde be nawtorto hem di labi wadi min kabbi anniya wiide rewbe golli dobe e awatirdi ko sigila golle ko projet crops for sd adi beydangobe andal gam be lato horebe baylobe nyamdu der wuro matankali be bawa yade do der tewtewruji fu wadete
ya cikin ko wata irin kombala
balde majjune ko nimbe tawabe bargol mayo ki sake do endan ko ndiyam no don natude dum duno ilam ala dajam no andadam ba ko non dani nimbe kinno tawabe bargol mayo do ngatta hinare non yerno basiru alkalitani mun jo andal do filandian tawado der sarus kawji do filla mayo niger ko wite aebn famini moktar hamadu
Depuis
il balde sappo didabe lewru octobre non ila mayo bitedan krigine en fuddinatude jena lewru novembre nokku todam etete don hewti centimetre uji keme joy kolati dun yottake hakkunde hande nogay e jena novembre luggi dirka mayo gon yottake eterde keme joy e chapande joy e joy hitande hikande yewtinaki kemin gadi ki dum latoto hitande no ndiyam dan hani natirde no hani de wona gam majjum watta ko nimbe njaha der no kuje to ndiya mayo na tata wadde golleji ko waddanta dun en arzuku fudu ko ndiya mayo dam no boyan sai yottade fuddode lewru janvier ko dam fudda soppitade
la decrue
en ko tanto ande der berne goni region tawa nyamde nati der awatirde albacce ko hol nyata lebi majje dum do hol ini wadobe gal gollal demal albacce sane fudu der hitande hekkande bori elaji salisu goto tawado der fedde wadobe gollal demal albacce nani ko wi bandi min asuman musa arjika do majjun
na walla kam fuddana illa agades gan albacce mabbe no arti de amin de kambe nigi jarraba mun fadde yottoto to amin albacce den kan yurata do de ni neddo urti albacce den lay a tawan de nyol denne sai horebe nangi dun gasa gan himbe no andi ko leydi tawa kairi woni arani der fi demal albacce no der ko wattata jawdi do der leydi din ko wodi ni woni balla wadi de ni Allah wadi dum uri horebe wurogon sembe to dum yottine to horebe leddi din ton do gan dabareji lobbi kebo gan hebugo mosolamu gan awatirdi albacce den no pandi deni yebare wattama do to himbe no gada mursereji Allah wadiya
ubangiji Allah
en kotan to endan de region agadez le departement mo kero serin raf kajarande nago tawado sibiddan bonda kuje ere didi non no wodi jogibe kaborde no teta e fandem fasatobe labi sabe o fi wadi ko ardibe departement on koji don labi bukili najim prefet mo departement kiro nani ko famini anise karim domaju
bandi arme
e ki so borde wiibe latibe no goni do moteje no jogi do konna kaborde bonde ka en gonno gada fasagol do labi di hakure ciro e arlit be njaadu fara tablet yaada agadez kanye dabaga ya agadez wakati ittol albacce nden non won ko dum buri hewde sanne no woddu konna faande wobbe du tawtebe der mobilaji ko ite v6 yo hobe faado kerol tong de tawda kaborde bonde ko burdude fu kambe du konna be ngatta non nani hara ciro yaadi iferwan tong e jaanno dow mo himɓe ɓuriwetego ibis ko laati neɗɗo fuu iwoy to kange ton tilay se tokkirɗon ko witto to so ɓe gaari fuu ɓe taykititta kono kaaruji ɗi nde no mburto himɓe naatuɓe nder muɗum ɓen sono woodi kangeji nano woodi ceede ɓe jaaɓe ɓe taƴana ɗum laawol ɓe teeto himɓe kano woni joni min gaɗi sigila ko laati no wawi rende himɓe wakkati wurtode endan
himɓeji ɓen du konan min gaɗanamɓe tendi dow majjum fa
hande onon ɗum fuɗɗe fijo wiitego festival de l'air to enɗa ife ruande région agadez ɗum ɗo lawal mum sappo e jeegaɓal ni ko laati hoore haala kam woni yilaaru andita duniya no hunde noon ko watta communeuji ɗin andodira kam fuu e ɓiɓɓe leydi mbowta wonƴitagol fi bakaji nonni Abou Harouna o woni ardiɗo Sarus kawjiɗo filla yilaaru duniya nder région on nani ko wiyani Se Karim.
Les retombées sont
tane hikkani ko ferodiri e batuji gadaadi gada duudal yilotobe fa anda duniya be garan to batugudo kan woni batu lawol sappo e jeego bernoni batu ko inditra festival de l'air amma batu hikkagu fi dena kankay wala jote gum fu gombe no miija ko lady agades tawraka e dena ko non bane te fobe jawdi fa lawol hobbe garobe do be nawtorto e battugo sanne hano jon en nokkuje to nema sottete e cuudi to hobbe wernete ba gondube hoggoji mabbe to werneta hobbe be nawtorto
e battugo
nanni mbiyen har konata filla latol bal leydi Maroc heɓi yaadu yeeso latol bal ɗiɗaɓa ko tewtugo coupe leydi adunaaru gonɗanoɗe to enɗan Qatar duɓujinaji ɗiɗi e nogaye ɗiɗi ɓe ni fedde wiyetede Lion de Atlas kando kay fiyana kengam ɓe Canada gattanɗe ɗiɗi e ɓolum fa nder lasara Maroc heɓi kan woni leydi ɗiɗaɓiri nder leyɗe Africa heɓudi yaadu yeeso caggal leydi Senegal kanƴi waɗi ko mbiyen Maroc no fiidon e leydi Espagne atalata garo o jeegon lewru décembre Ghana du e haala ka kalten kano wondi e leydi Iro o gay kanjum wande ni be kebi yaadu yeso ibe mbawi yaade latabol didabongol sangarte yewtere meden pindinol gada fawa no nokkure non jiyande ley Niger nder département Maader Bisnate région Agadez jom en ande do tarikeji illu duɓi majjum capanɗe tati ni keɓi yitude gi'e dabaji biyeteɗi dinosaure ɗum du no nokkure non tawrade kullentereje sannan filla tariki no Didier Doutey jom andal do tariki tawaɗo nder fedde wiyetede Paul Sereno famini tarnan Fuday Ahmed kamɓe Asumana Boka
gada fawa kañum woni jendi latidi no ɗuuɗi ko tawto hono kedde ɗen enɗam jayri mum wonana jundan kilométre ji hembere e sappo e yajedi kilométre sappo ɗon enɗan woni ko ɗum ɓuuri ɗudde e nder leydi
gaɗa onde gada fawa de ɗo e leydi Niger toye ɗum wawi heɓude kedde dinosaure o
no heewi nokkuje to tawrte hono kedde dinosaure on enɗan hono joni jon tinguili no wono fiili Agadez hoore huuɗo ɗon du konɗan kedde dinosaure no wawi tawede saabu eɗum woodi alama bamle gon ɗon endan lopen ɗon lope ɗe so urtama fuu neɗɗo tawan kedde dabba on
endaer koye woni nafakka yitugo kedde dinosaure ɗi
eɗen andi dabbaji dinosaure on no woodi ko leydi amérique hoore huuɗo ko laati du no watte e silmaji fa himɓe no andi inɗe guere majji kam woni mbitegel tirex en e parasola fus en dinosaure uji ɗi leydi Niger ɗine naata e silman tafo ka noon kandu fa hande no woodi dinosaure goɗom yitanoma nder nokkuɗe ɗen no wiye zobari ko laati du yitama e nder Agadez ɗo endan min gatti ɗum dow teddinde inde mbiteɗo zobar anduɗo sanne dow fi ko darto hono aadaji bellaɓe e dinosaure on ɗon kan won komin gattuno du mandina fijoji francophonie ko waɗale duuɓi ƴaɓɓiɗi endan ɗo Niger
ici au Niger il y a quelques années
koye ɗum nafirta janguirɗe mawɗe
maintenant
e keerol kulle ɗe fu kawrama wartirama e Niger ɗum woodi nafakka sanne fa cuuɗi to tariki ƴewete ɗiɗi mawɗi ñiɓama kañum ɗiɗi pamari ɗito ɗi ñiɓama ɗum waɗino leydi Niger nafaka hara banggal arzuku ɗon sanne saabu himɓe tewtoɓe lugginno andal garan nawtoro kulle ɗen enɗa ndene ɗum ɗum hawrama ɗum pat ɗum fooɗan himɓeje hewɓe gara ɗum kono himɓe jo en ande jangguino mawɓe no mbawi wattoyde dukonɗe université mo Agadez na dukono université mo ñame dow misali janggoɓe e jangguino mawɓe fuu garan gollida eɓe Niger ɓe enɗa ɗum hokkodira andal fa wooɗa
nigérien et les étudiants nigériens
ɗawanta kibaruji meɗen tili e fulfulde kirten to jamirti.